bismillaahi irrahmaani irrahiim salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal herafeel weybaha ka dhawaada sana qodobada warkaana hiraamnima idaacadda radio baydhabahan shaanka door corona wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo magaalada baydhabo ka daha furay shirlan ku hadlay dib u eegista sharciga dowladaha hoose ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo kulan la qaaday ra-iisul wasaaraha britain joris bonson taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo xilqaqaadis sameeyey iyo magacaabis oo isu sameeya axmed maxamed islaam axmed madowe oo la kulamay guddiga doorashada iyo xildhibaanada la dooraday akhbaraadka banaanka hiraabnimadu radio baydhabo dhegeystayaasheen haytii way baan ka door corona dagaalka socda waqooyiga ethiopia iyo deegaano kale oo ka sii fiday dagaalka rafayl dhegeystiyaal waa hiramnimo jimaa'e taariikhdan iyo 27/07/2021 kantaasi weena qodobadii warkaan hiramnimo ee idaacadda radio baydhabahan shaanka door koronay haddana dhegeystiyaal warkii oo faahfaahsan rafayl dhegeystiyaal wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa shalay yahay iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ka daafurtay shirlan ku hadlay diban fiiriyo ka sharciga dowladaha hoose kulanka ayaa baa qayb galay ururada bulshada iyo masuuliyiin ku socota dowladda qayb u sheshal gadiisan kulanka markii dhamaaday ayaa baa warbaahinta si wada jireen la hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Umar Balash iyo wasiirka arrimaha aan markii hore way warbaahinta la hadlay ku kumida xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Bay Umar Balash iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abu Karabdi
sharci oo ay baahan muhiim ee Koonfur Galbeed insha Allah ta'ala ka baarlamaan ahaana qaybta inuu kulanana ku qaado doogna bulshada iyo dhalinyarada nimay baan ka baaqay inii waqti haysanana lamada biro oo isla roognaan iyad lan dhaw hamaska hadal la shiilo wal mar dhal ina isla afgaranaano insha Allah ta'ala taasay hadhooye
shar amad la soo biyo wal dib badan wal waqti badan aan baahan in waqti badan la geliyo aan baahan dhaqaale badan aan baahan hamin igee hajeedo badan aan baahan laakiin walaalan soo biyoona ma ah xaalad mudas la kajar i xamaasad mudas teegan malan soo biya maylan soo biya mustaqbal oo aad aan fogaan soo biyee sharciyadii oo 1977 la soo biyee ya geekama ayna sharciyada aan ka badan la isticmaalo dadka hoolun si goone galantanka qobada doonoon wali dadaal iyo dadaal qoran si goone dadaalin sharafta iyo sumcada iyo karaamadana ma hanu hidaas ama sharciyan sharci rasmi ah nagada wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisinta iyo dawladda hoose marka may la nahaysin dhanba garabkii alla gal unina garabkii surugna wal alla walina nin ku baahada oo ku qayb gal iyo meel raay sharciyan tala ana nin ku baahadoona ka gobol haan diyaar aan
walaa unu ku wada hadalahayno kulankun geekana siyaani dhamaantay weelan isla roogna may waha wal mustaqbalka bulshada iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ba macni qiimaha ka fadhiyo haqiiqdi waylana dhamaantii ha ka dhawaada ayba sigaar isa soo kalan Hussein ee ururada bulshada qiwaajo shalbedelan oo qayb ku ah nool roog iyo aan ka maasintin sida luqada aragay boorkan ta ka qoran oo mayba in sheegada buugan mayla ka maamulay dawladda hoos waa xilliga bay aragay tan waa mayle raay Luulyo 8 2017 dareen mukortan xilligaas may haytay markii korriti waa markii korriti la xasaari buugan de sharcana markii la xasaara way maray process eden der oo markii kood hadda wala saari hadda review game sa dib u eegista lamaada hadda ka socota dib u eegista kala namay la raay may la socdo doonaa marxaladda iyo hab dhismeedka dawladda sidan soo dhan mar walba la sii jaan qaada doona way rajay doona insha Allah ta'ala dad khubare lan qaadi oo ku shaqay doona laakiin yoor wali fadaan qoraayeen dadkan ugu la talada doona oo hadaba geegtan una nawada sheentii dhamaanteen dadkii khusayti
dadkii geega fursadan in helana way rajay doonaa in fursad lan weydii marar kale la kulmo doona una rajay doona insha Allah ila degmooyinka taani la seedo ee consultations la weldad CEO lan xaqiiji walaal ka dhagaw iyo nafti oo qayb ee fursad lan ku sii eedan kama siin saaxiibada ay ku socdo gudiga baarlamaanka oo dhinaca arimaha gudaha aniga geekan go'proqing ugu dambeeyay way waa sharciga markii la sameeyay wasaaradda iyo howlwadeenadii iyo dadka khubarada iyo ansaarta dhameeyaan maylan gudbi doona baarlamaanka waa baarlamaanka baas maray markaas gudiba may la raay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya tan decreta ka saar doon markan dareemo kortan meelu sumaraw iyo jidadka meelahan imar lan baahanyi markan way rajay doona isigna maskaxdin iyo fikirkin saliima maadaama qofool bu koobi lu qsi waxa wasaaradda dadaal badan gelida kumadaata ani dokumentiida wa diiday mudooyinkii ka dambay Soomaali may nisbadalay anay laptop lay wada waa lulbil ka wadada wasaaradda arrimaha gudaha may ba go'aanka deernay may la raay agaasimaha iyo shaqaalaha nafaray ani sharciyada wasaaradda hormariyaas document la ka saar oo document nol degmooyinka la jeeyo qof kasto danayowna da xel koro may la raay akhrisado kor
hadalka wasiirka iyo masuulinta kale ku hadalay goobta ayay baha ka eeday ilaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halka ku furi sharciiga dib u eegista dawladda hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan weyn soo la qaaday ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson lamada mas'uul ah ayaa bayo ku hadalayna hoggaanka xiriirka lamada wadan arrimaha amniga Soomaaliya iyo gobolka horumarinta walbarashada dhaqaalaha siyaasadda iyo gargaarka kolonka ya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble way boosay ku heliyay wasiir shay arrimaha dibadda iyo kan walbarashada dalka hanaas oo ra'iisul wasaaraha ku qayb galay shirka caalamiga ah ee walbarashada ee london kulamada mas'uuliyiinta la qaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ya way ba ku warbiyay wasiirka walbarashada dalka abdullahi arab
waa in salaamay maanta bisha 29 rajaraha iyo wafdigiisa waxa ka qayb galeen shirweynihii oo qabtay arrimaha horumarinta waxbarashada shirkaas oo ay goobjoog ka ahaayeen wasaaraha dalka Britain iyo madaxweynayaal kale oo Afrikaana iyo madaxweynayaal wadamo kale wasaaraha shirkaas wuxuu ka qayb galay dadadaag ama falanqayn asagii madaxweynaha Sierra Leone iyo madaxweynaha kale ee arintaas oo ku saabsanayd arrimaha waxbarashada iyo horumarinteeda waxaa kale maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain waxaa kale la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayadoo laga wada hadlay ilaaqaadka labada dal arrimaha waxbarashada amniga iyo horumarinta ayaa laga hadlay ee kulamadaas oo idil haddii waxa ku soo dhabaadeen guul markaan fiirino dhanka waxbarashada anaga waxaan kulanay wasiirka waxbarashada Kuwait oo horan ugu ballan qaadeen in shirweyne waxbarashada Soomaali u qabtaan asagana qudbadiisi ayuu ku daray inuu shirkaas uu qaban doono mudahan shirkii maanta ka socday ee hoolka magaalada London ee arrimaha waxbarashada guul ayuu ku soo dhamaaday ee wadamada deeqda bixiyo balan qaada badan ayay sameeyeen inay mashruucaas ay lacag badan ugu wari doonaan wadamada ayagana ka faa'iideysta deeqaas ayagana balan qaadiye ayay sameeyeen oo ah inay difaaci doonaan budgetka oo dakhliga gudaha ee loogu talagalay waxbarashada kuna loo qaadi doono waxaa jirta gool leegsanay oo ah in waxbarashada wadan walba uu ka dhigo 200% anaga Soomaaliya arintaas waa ballan qaadnay waxaan rajaynaynaa miisaaniyada soo socda in wixii karaankeena ah aan ku darno gudahaan shirki maanta wuxuu ku soo gabagabowey si wanaagsan oo Soomaaliya iyo shacabkeedaba ay dan ugu jirto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wali warkii hamin wali warkii hiraabnuma radio Baydhabo ayaa si dhageystayaal si toos ah la socotay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo halku qaadisna sameey magacaysna sameey taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed general Abdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa halka saldhiga booliska degmada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle way boos ku qaaday dhamme Maxamed Siyaata Xali Anje isagoo oo taliyaha cusubna magacaawi saldhiga wareegtaha kubadda xafiiska taliye xijaar yawayba helko lagu qaaday taliyaha saldhiga booliska magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waana la magacaabay gaashaan la dhexe Bashir Xasan Xalafoy iyadoo oo taliyihii hore ee saldhiga degmada Jowhar lam bedeli taliska ururka booliska taliyaha taliyasha hoggaanka ciidanka booliska deegaanada Hirshabeelle ayaa hoybayo la faray in la socodaan helku qaadista iyo magacaabista taliyasha isla markaasina la shaqeeyaan taliyaha cusub ee saldhiga degmada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa agalka martida ee magaalada Kismaanyo gudiyada hirgelinta doorashooyinka ee shir gadiisan kulan kala qaadi iyadoo guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyo xildhibaanada agalka sare ee shalay la dooraday kulanka qayb ku hayay madaxweynaha ayaa dhamaan dhinacyada aan ku mahadnaqay caqabadii shaqadii eedka aan faylahayti ee ay ku qabadeen maalmihii la dhaafay ee ka eedanay in Jubbaland iyo noqotay maamulkii koray ee qabada doorashadii agalka sare hubnaha gudiyada doorashooyinka iyo xildhibaanada agalka sare ee la dooraday yah dhinisho aan ku mahadnaqay madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe waa madaxweynaha Jubbaland doorkii weynay ee uu isku lahayay qabsoomida doorashada iyo heshiiskii lagu deeray doorashada onka dambayntii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe yah hubnaha la kulmi kubori in walyaabo dhiman iyo shaqooyinka lambaahanya in yusi lambajibaran waana si wadan yadana arrimaha doorashooyinka iyo onku eeda onku qayb qaadan muhiimada dagaarka ana la sii soo sheegi yadana dhibaanada shalay la dooraday meel mahadnaq iyo bogaadinba onku jeedi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe shalay iyo magaalada Kismaanyo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland ee gobolka Jubada Hoose lagu dooraday 4 kumid ee kuraasta agalka sare ee deegaan doorashada ee Jubbaland iyadoo oo la rajaynayay in maalmaha socda sidoo kale dhida doorashooyinka gaar ahaan 4 senator ee kala ku hirsan 4 senator shalay la dooraday meel warkii raabna madegaystaal kula socotaan way booyda cada radio baydhabe baladka baydhaba akhbaraadka banaanka dagaal culus yah wayba usoo ku dhigay gobolka Amhaarada ee dalka Ethiopia warkii ka dambeey ee haduu helayna yoy bayo sheegahayna in dagaalkii usoo ku qarahay gobolka Tigray bilii November usoo ka seefidi gobolka Amhaarada ciidamada federaalka Ethiopia iyo sidoo kale ciidamada gobolka Amhaarada ayaa ku lug lahayd la dagaalanka falaagada Tigreega ee TPLF sida uu BBC da aan sheegay sarkaal ku jeeda deegaanka Amhaarada ee Ethiopia dhegeystayaal hirabna maadun radio baydhabe baladka baydhabe isin ku dhegeystaasin anta yaninka eegi warku intaas in ku jeediya islantana si ku saaray anagoo engineer Sabriye meel qaybta farsamada ee fidi Boronashe bra warkanku kala lamada dhegeystayaal anta mar kale hawada dib aan kormaana saas iyo manala
barwaagu qubtay loko bulqaasay bulshidu ku oonbatiya radio baydhowo baabsheekii ma ee walbilaariyay bilad ibaadi dhatiyo